mokgwa Democratic Alliance o potapotile naga kaofela ntse re tswile letsholo ka baemedi botlhe ba mokga di-activist tsa rona ga mmogo le di-public rep tse e leng gore di ikemiseditse go thusa baagi ba Aforika Borwa ba e leng gore ga ba soka ba registera go vota pejaneng kapo ba e leng gore motlhompe ba ile ba vota ba registera be ba movile ba tšhentšhile di-address tsa madulo ba bangwe ba e leng gore ke batšha ba e leng gore ke gona ba fitlhang dilemong tse 18 ba nang le monyetla wa go qala wa go vota gore ba tseba gore ba registeriwe go vota mme re etsa kopo go baagi botlhe gore bekeng enana weekendeng e mafelong a beke ana a di-20 le di-21 tsa June ga re tsamayeng re di-voter station re o fumana thuso go etsa bonnete ba gore di-4 tsa November ga di fitlha re na le ditokelo tsa go vota re voutele mokgwa Democratic Alliance botlhe fela ga e be serame se a re ngongoreisa re batla go dula magae monyetla o teng wa gore re ye check.da.org.za go etsa bonnete ba gore le online re kgona go registera ga re yeng re o registera registerela go voutela DA.